dali ngeza njengoba ngisho ngisendleleni ngeza ngizofikila ngaselo siphosa konina ngeke ngisapholisa amaseko inkinga ngizofika lina cela ubo ngilinde stopini ngizofika ngetekisi lika matshikiza yazi inhliziyo yami yatshikiza imiza yami yagidagida phela ngiyobona ingelozi yami yakuyovezi phela wena ngakuphiwa apha phansi le yimfihlo ngiyazi ubungazi umlungu ngiyabonga kungidedela ngiyobona unkulunkulu wami othande sageqana amagula
No.
Nawe solala sidlikeke Imandu zolala egwevile Nawe uzolala ubanjile Thina solala sijabulile Singaqala phansi yasijahile Sondlulo nondaba bebhekile Qala ngicela amasa nomlazi Ngihle Ngiquke kuwa amagula Nehlozi bohle Mese shone masimini Ensimini yase Eden Hlakulela amaphubhezi Sikhambele ingane zethu Sebenze luthando lwethu Usungakhali mama Usungakhali mama
Lomlayezo ngalumakhale kokweni Manjelu sevumile naye gcwele makokweni Nogogo uzojabula masengena lapha emzini Nephethu mngena ndlini sanibone makishini Zophathi suitcase phakathi kunelesi Lepente linebase funa sibe nedate Niyazi oshune nkani kodwa myenzo kufake ntweni Nune nkani kodwa